omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akalaatidde bannayuganda okusigala nga bali bulindaala eri ekimbe ky'Ebola wakati mu kunyweza emisingi n'obuvumu bw'abajulizi ba Uganda. Mubaka bw'atadde ku mukutu gwa ex-president Museveni ategeeza nti kituufu obukwakulizo bwassibwawo okutangira okusaasaana kwa Ebola bulina bingi bye butaataaganyizza omuli n'okugaana abalamuzi okweyiwa ennamugongo ku biggwa by'abajulizi. Wabula asiimye bannaddiini abalamazi kwosa abagoberezi ba Kristo olw'okuwagira enteekateeka za gavumenti mu kutangira Ebola. Pulezidenti asiimye abakkiriza olw'okukkaanya ne gavumenti yasazaamu ebikujjuko byonna ku lw'abajulizi ennamugongo ebikuŋŋaanya bava Ebula n'ebweya munda mu Uganda n'ebunaayira ng'okubalukawo kwa Ebola kwe kwavaako akabasa. Pulezidenti asomozza bannayuganda bulijjo okutwala ekyokulabirako ky'abajulizi beeweeyo eri Katonda.